ko pānoa mihia tunei mai, te reo irirangi te hiku o teika me tā ko manuhiri Darlene Tana, no reira e koe te tamahine, kia ora anora.
Kia ora anora, e whae, e kia ora anō kautai te whānau e whakarongo mai nei tēnei, asa a tāhua.
O, aira, ka hore e koa tu kōreroranga tirai tēna e tino rā ata tino ā tāhua nei. Nō reira, mihi tu wāhi ngaro e taurahere ngā kapua te arahi koi ngā o rātou ko ngaro i te tirohonga kanuhi ka mihi i runga i te kōrero rā hoki ki o maunga kia purihia koe e ngā hau o Tāwhiri Mātea, Māori o Rara.
Māori o Rā.
Ae, nā reira e te tamahine, he nara, ka hoki ake ki runga i wā tāua huarahi kōrero i tēnei wā, ka hoki mai ano a tāua ki runga o tēnei. Me titiro ngiana, o e whakaaro ngiana kia whakatūngia e Seed Bank ki te tahi wāhi marātou e germinate te mahi ngā tupu kia wātea mga whānau kia haere ki reira i te tiki tupu hei whakatō, he nara pe hei tautoko, hei ātawhai, hei herepe i ngā whānau e hehi ana ki te mahi marakai. So they're looking at putting up a seed bank to pre-germinate seeds to assist families that they can go and get the seeds pura pura kumara wera katoa to actually start up their own marakai. What do you think about that whakaro?
Oh, kautoko hard. Nothing mea, you know, I really do think that the, you know, we can do many, many things our own selves, in our own whānau, in our own hapū, in our own community. And one of those things is to grow our own kai. Seed banks, I think that they're going to be good. They're necessary. It's not always that easy. You know, I know that there are many whānau who have kept their seeds through generations. They have what they call the heritage seeds. This is really, really important to keep these. What we've been seeing is seeds being created, germinated, you know, which only have like one, they're the one crop wonders, and that's really a problem. Seed banks are necessary. We've got to be able to know how to harvest and dry the seeds properly. We've got high humidity, so you know, there's a lot of learning actually for us all about the correct way of drying our seeds and storing it. I think in Aotearoa, the main certified organic seed suppliers are King's Seeds, based out in Katikati. We need one of these in Northland. There's a lot of communities around Te Pae Tokero that are already doing seed exchanges. I think there's one up in Kaitaia, actually, working out of the Eco Centre. It's exciting to see that. Tautoko hard. We need to do much more around seeds and sharing of all that taonga, all that mātauranga. Kia ora.
Ai, kia ora, tautoko ana. I support that wholeheartedly. And from there, we will shift on to something slightly differently. You know, we've got whānau out there, e kō, that would love to actually start up kohanga reos, even kura kaupapa and things like that. You know, as we were in Ngā Pipito there I kona te tahi kura kaupapa Māori, and Māori actually after was closed down, some whānau got hold of it and started, they opened up their own kura kaupapa Māori. However, it ruffled the feathers of the education department and they closed that back down. Piha tō whakaro, especially in there, I roto te taitokerau, haua was matawai a taught, te kurai kona, which was the heart of te reo. However, that was one of the kuras they closed down. What do you think about kaupapa like that, if family family knowing they've got something to contribute to everybody's talking about the health and well-being of te reo, and its participants, anei rā ngā whānau. What about starting up something like that, ano, within te taitokerau here?
Look, I think we've got to get real. I think we've got to go back to our basics. I think we've got to go back to what our tupuna have been teaching us, mairamu, and all of those things. Te reo, mātauranga Māori, you know, built around those values of manaakitanga, kaitiakitanga, kotahitanga, whakawhanaungatanga. All of those things are essential, and it's brought it all back to home, I think, even more so with what's happening with COVID around the world. So all of these things where our people were already resilient, you know, and they lived, you know, the within symbiosis, within harmony of our natural world. You know, when we talk about the Māori, the life-supporting capacity of te whenua o te wai o ngā tangata, there's one of two things we can do. We can either, you know, nurture the Māori, or we can take from the Māori. And I think for far too long, our systems have been taking from the Māori. They've not been nurturing it at all. And so we've got a lot of healing we've got to do. And we've got to nurture much more the Māori. We have to go back to basics, as I say. Just remember the world within which we live. It's finite. You know, for me, it's like, you know, Papa Tuanuku will actually do just fine without us, but we will not survive without Papa Tuanuku. So for me, it is absolutely essential that our people take back the ways of living as our tupuna has taught us, mairamu, and that we share that mātauranga with the rest of Aotearoa. So I'm all for our kura kaupapa Māori. There are so many different examples of that working successfully, you know, and right in front of my mind is that with Ruben Paipari, whānauma. What they're doing up there, teaching our babies how to live with the whenua, with the wai, how to nurture the Māori, and how to share that knowledge with others. When we start to see our whānau, our hapū, living together, you know, tā koha. I'm just thinking of, you know, our whānau who live out by the coastal areas. And I remember my name, actually, our whanaunga at Waitangi there. You know, they bring us oysters and kūpai and ika, mai te moana, and they would bring it inland to our whanaunga in Oromahu, and that's where we would have all of our marakai growing, all our kumara and our veggies. And, you know, you would have that exchange, that tākoha happen in between community, between hapū.
Ai, kia ora.
That's what we need to bring back again, whānau.
Ai, kia ora.
We don't need the mighty dollar for that.
Ai, kia ora. He kaupapa pēnā e tūana ki roto o te hiku nei, ko tēngo tēnei kaupapa tūtārara kihi. Tūtātara kihi.
Yeah.
Ai tēnei ko e kura kaupapa whakapiri atu ki roto o te rangi a niwaniwa, te kai ārahi anei rā ko te whānau o ngā pōpata. No rātou, nā rātou tēnei kaupapa i haka tū. Pēnā i tāue mea nei, e tāia noatu tērā kia mahi. I te ahai, e mahi ana ki roto keake o te hiku o te ikanei. Nā reira e kō, eha au kōrero e tāia koe i tēnei wā whakapiri mai ki te kaupapa a tēnei whānau ngā pōpata. Ko whakarewangia nei, e mahi anei, ki roto keake o te hiku muri whenua. Eha au kōrero, penai kōrero wāu mō tā rātou kaupapa. Anei, mai te koha ngā puta noa ki te kura kaupapa?
Okay. Look, I can only support all of the initiatives that they're doing because it's the real deal. And I do believe and it cuts, you know, not just across this subject, but across everything. I do believe that what is good for Māori is gonna be good for everybody. And I guess that's why I'm sitting across on the Green Party. And even on the general role, is to be able to connect our world, our Māori, with our wiriwiri.
Kia ora.
And we need partners and we need allies. We know what we need to do, our people.
Kia ora. Ai, kia ora.
And for me, the political parties need to enable that to happen, allow for that to happen, encourage for that to happen, and then learn from that and weave in all the knowledge from Te Ao Māori with the mātauranga coming from the Pākehā world. And then our people will thrive.
Kia ora, kia ora. Kia ora, ko e mihi ana mō tēnei wā anō ka wātea mai koe mō enei. A kōreroranga tira e poto haere ana te wahanga ki te pōti. Nō reira ka pāpā tunu atu kia kaurua ko Shane Iawiki tainoa ki tērā wā a te wā ka kōrero anō taua. Kia paitora, Māori ōrara e Darlene.
Oh, Māori ōrara e tino pai tō koutou nei rā a e te whānei mā.
Kia ōrara. Kia koutou whakarongo mai rā ki tāku manuhiri tērā Darlene Tana. Mai i te pāti o ngā kākariki, anō me wērā kōrero rangatira te manuhiri a pā, e mihi atu nei rā Māori ora.